make your keys to pick up them.
Make your keys, baby.
Mopa.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Oh, barua yako mpenzi nimeandika ikufikie. Message yako mpenzi. Oh, message yako mpenzi nimeandika ikufikie. Barua yako mpenzi. Maisha geto natoka simpi ya tamia. Narudi mikono mitu kwana nipoke. Ananipa mapusu mapa na njazia. Dua zake kutu kwa mwana na niyombe. Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupa chini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Geto tumepanga kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakuwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinda. Itakuwaje? Itakuwaje? Oh, baby ngoja tuambie vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi hapo sasa, vipi wivu unaona nyinyi? Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraka. Letu saba liko laja. Kuna muda tunagombana, asira mbaka tunablokiana. Kuna muda tunanuniana. Doma pezi mbusu seto tunarudia. Pesa magari vile msaralia, hakuni tupa sababu tuliwekania. Macho alifunga pazia, akaridhika daga wakulumakia. Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupa chini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Geto tumepanga kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakuwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinda. Itakuwaje? Itakuwaje?
Allow me to introduce my name. This is when I was a boy classic, aka Opa. We study from the bottom. Let's enjoy our life, baby. There is no you without me. There is no me without you. I love you.
Till I die. Comic Slicer.